Ulelen, utuleleni, 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 utuleleni,
utuleleni,
utuleleni,
Oh, just we ever face our love.